yesentebe wa erosiwane kabaragara Mustafa waliko kamya ayagala government eteteka kibere kyabuwaze eri buli muvubuka okubako omulimu gw'obukugu gwayita olwo kikendeeza ku bumenyi bw'amateeka sentebe waliko binabyogeredde ku mukolo ogw'okutuukirira ogw'okutikira n'okukwasa amabaluwa abavubuka abaledde ddala 58 ogubaddeko ttendekero Eriya kesisi eriya bavubuka erisangibwa Kabalagala mu nteekateeka eno omeddwamu omutwe kampuni y'amasimu ya MTN kesisi eno ekibiina ky'obwannakyewa ekya Maondero Foundation batendesa abavubuka bano obukodyo obwetaagibwa ku mulembe guno ogwa digito omuli okukozesa amasimu ne kompyuta okubaako bye beekolera Mustafa waliko wano wasinzidde ne yeebaza ababadde emabega w'enteekateeka era n'abasaba gavumenti okukifuula ekyobuwaze eri abavubuka okubaako bye bayiga
nze nkakasa okuyoola abavubuka bino baita logs babatuma amanyam naye itako ne ku polisi nga tugenza okuba identifyinga simanyi baita identification parade daba tebiyamba senga abaana abo tubakaka bukasi kugenda mu sikuruzi zino ne tumanya kati nga bwe baakiteekako ne mu ssomero nti wabeerayo oludda olumu basoma ku bya sikuruzi ebyomulimu gy'emitwe kiyambira ddala nnyo ne muba no abavubuka abafa abatali mu ssomero bakakibwe bukaki bwagenda bugenda okuyiga baleme kubeera aido aido neseno yesinga okubaleetera ebizibu gyasanga owanywa akayaga n'amugamba zebenywa mbeeranga mutayimbwa zebenywa siina kyekya kati kindabikira okweyo kyoko kwa baita okweyo bini wizeeranze mbeera namwasosiyetinga nabo njogera nabo tumanye okweyo kyamanye naye gavumenti bateekeko omukono ogw'amaani bagende mu sikiruzi nga betuziire nga kisayinsi okukyagiina banyigirizibwa okugenda nga bayiga banaayiga tujja kuba ne society ennungi ne community esobola okontrolingibwa n'amateeka agafuga eggwanga
Agustin Lule okuva mu MTN agambye nti bakimanyi bulungi nti ensi gyeraga atalina bukugu mu nkozesa y'ebyuma bikalimagezi wakusigalirira nga kino kye kibawaliriza okuyamba abavubuka okufuna obukugu
nasanyukira wamu n'abavubuka oba abayizi abagenda okutikkirwa wano nga basomye skills ez'enjawulo eziba empowering mu bya tekinologiya singa MTN tulibamalirivu okuba nti tuwagira oba tutumbula ebyokuyigirizibwa oba n'okusikiringa naddala abaana abato oba abavubuka kulaba nti basobola okutambuza obulamu mu bulamu obujja mu maaso or in the future obulamu obwaleero tewali kyosobola kukola nga tolina busobozi buli digito oba kuba nti olina obumalirivu kyova olaba nti tuli bamalirivu okuba nti tusapootinga buli asobodde okuba nti tumutuukako okuba nti bayiga ne baba nga tusobola okukopinga mu bulamu obwa maaso awo
ye yonasani ebuku okuva mu kesisi agambye olw'okuba emu ku nteekateeka ez'okufuula Kampala smart city mulimu n'okubunyisa internet kino kibawaliriza okwenyigira mu nteekateeka yonna eyamba abavubuka okufuna obukugu bwe bagenda okukozesa ku internet ey'obwereere
when you give these young people digital skills they can find work from wherever they are they may not even have to come to the city and then the city also has programs that it wants to share we're talking about a smart city a city that is connected so we have programs that will be able to share with these young people from wherever they are on their mobile phones on their computers they can be able to access some of the services when you look at e-government, yeah, you look at the mirror services, young people have to access all this, so if it's the passport, internal affairs, because as the young people grow, even the city grows, for us the digital skills mainly is about finding employment.